Hosea 7 verse 1. Lapho bengiyakumphulukisa uIsrayeli, bambulelwa ububi bukaEfrayimi nokubi kweSamariya ngokuba benza inkohliso, amasela ayafohla nabaphangi baphanga ngaphandle.
Verse 2. Abacabange enhlizweni zabo ukuthi ngiyakhumbula konke okubi kwabo, sebezungeziwe izenzo zabo ziphambi kobuso bami. Verse 3. Ngobubi babo bayathokozisa inkosi nezikhulu ngamanga abo. Verse 4. Bayiziphingi bonke, banjengeziko elishisa ngumphekisinkwa oyeka ukukhwezela kusukela ekuxoveni kwenhlama kuze kube sekubileni kwayo. Verse 5. Ngosuku lwenkosi yethu izikhulu zazigulisa ngokushisa kwewayini, yona yayiselulela izideleli isandla. Verse 6. Lapho sebeshisile izinhliziyo zabo ngamacebo zibe njengeziko, umphekisinkwa wabo ulala ubusuku bonke, ekuseni liyavutha njengomlilo wamalangabi. Verse 7. Bonke bashisa njengeziko, badla bahluleli babo, onke amakhosi abo ayawa, kungekho phakathi kwabo ongibizayo. Verse 8. Efrayimi uyazihlanganisa nabanye abantu, Efrayimi uyiqebe lengwane elingaphendulwanga. Verse 9. Abafokazi badlile amandla akhe, kepha yena akazi, izimvu zikhahlele kuye, kepha yena akazi. Verse 10. Ukuzidla kukaIsrayeli kuyafakaza ebusweni bakhe, nokho ababuyelanga kuJehova uNkulunkulu wabo, abamfunanga kukho konke lokhu. Verse 11. U-Efrayimu njengejuba elidukiswayo lingenangqondo, bayabiza eGibhithe baye e-Asiriya.
Verse 12. Lapho sebehamba ngiyakubenekela inetha lami, ngibehlise njengezinyoni zezulu, ngibajezise njengokuzwakeleyo ebandleni labo.
Verse 13. Maye kubo ngokuba bangibalekele, makube ngokuchithwa kubo ngokuba baphambukile kimi, bengiyakubahlenga mina laba abakhulume amanga ngami na. Verse 14. Abakhalanga kimi ngezinhliziyo zabo, kepha bawewule emphedeni yabo, banovalo ngamabele abo nangewayini labo, kepha mina bangihlubuka. Verse 15. Mina-ke ngafundisa ngaqinisa izingalo zabo, nokho baceba okubi ngami. Verse 16. Bayabuyela kepha hayi kongaphezulu, bafana nomtsalo ogejayo, izikhulu ziyakuwa ngenkemba ngenxa yolaka lolimi lwabo. Lokhu kuyakuba yinhlekisa yabo ezweni laseGibhithe.